tebimala bwengamba nti webale ebigambo tebimala bwengamba nti webale ebigambo tebimala bwengamba nti webale naye kye nsalawo leero ekitiibwa kikuddire
ebigambo tebimala
Yesu nebye nali sisubira alo nwani tenentalo abala bino bawangula tukabirite Yesu mumabanja fizo tisasute Maengo, mubi wombu, ne mumiga Nandi watetaye, singa yesu tonyamye Kusimenta, kugambenta, mulire bigambo tebimala
Wengamba tiwebale, bigambo tebimala Wengamba tiwebale,
bigambo
tebimala
Chicken.